kutoka alo Nilikutana nae Kilimani, Nairobi 2015 Kibaridi cha asubuhi Kijua faniso kikali saa tano Nairobi 2015 Nikamchagua yeye Katikati ya wenzake watano Nikamuomba kaniomba Namba Moyo ni Mungu nikampa moja She's my number Namba moja Nikamuomba kaniomba namba Moyo ni Mungu nikampa moja Now she's my number Namba moja Yani namaanisha kwamba Ndo tushoana
Wa bahari Alinipita kama meli Ana yumba yumba kidondosa kishenzi Oh Mikocheni Kamfuata utadhani zombie Habari gani bona uko lonely Jina ni gani akasema zari Nkamwambia aje
Aje
Kamwambia kwangu ni
kwake
Nimshike wapi ndio
aje
Taka moyo wangu we
wake
Watangoja sana Kitani ya tutachana Mina yeye tumesha ivana Na ichapo siku na mchana Yani na manisha kwamba Ndiyo tushawana Tushawana na yeye San mi tunaye
Tushawana
Tushawana na yeye San mi tunaye
Ndiyo tushawana
Tushawana
Tushawana Tushawana